نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبرليزا وبرغم ياتو بنودي مفوندو زوكو زنندي بيوان سيغلا رمضان مفوندو نمبر 15 فمنمو لمويزوا رمضان يسيتان غبانغا انشيدو زابوينو hadithi inayikuti ntchito ina iliyonse yabwino yomwe ungachite mokufuna kwako zikutanthauza kuti sunna kapena kuti nafuli mwezi umene wa Ramadan umalipidwa ndi Allah subhanahu wa taala ngati wachita chinthu cha faradhu chimene chili chokakamizidwa kuchita ndipo ngati wachita ntchito ya faradhu mwezi umene wa Ramadan imaonjezeledwa malipiro ake mowiliza 52 hadith sayyidina Salman radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adapeleka ulaliki tsiku lotsilizira la mwezi wa Shaaban mulalikiwo adayankhulamo mawu oti amene angaziandikitse kwa Allah subhanahu wa taala pochita ntchito ya sunna yosakakamizidwa Allah subhanahu wa ta'ala ajampatsa munthu ameneyo malipiro ofanana ndi malipiro a munthu amene wagwira ntchito ya faradhi miyezi ina wosakhala wa Ramadan ndipo amene angachite ntchito ya faradhi mkatikati mwa mwezi wa Ramadan adzadalitsidwa popatsidwa malipiro ofanana ndi munthu amene adagwira ntchitoyo miyezi ina kokwanira 72 mfundo namba 16 onetsetsani kuti mukupemphera swala ija ya tarawih marakatu wokwana 20 usiku uliwonse kupemphera tarawih ndi sunna yofunikira kwambiri yosayenera kuyisiya kuyambira nthawi ya olemekezeka Umar radhiyallahu anhu khalifa wachiwiri komanso masahaba onse Allah subhanahu wa taala asangalale nawo adagwirizana kuti tarawih azipemphera malakati 20 kotero yesetsani kumalizisaso Quran kamodzi kuwerenga popemphera swala imene ya tarawih hadith olemekeza Abu Huraira radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati munthu amene angaimwelile kupemphera swala ya tarawih mwezi wa Ramadan ali ndi imani komanso ali ndi chikhulupiriro chake chokwanira imani yake yokwanira komanso ali ndi chiyembekezo chofuna malipiro kwa Allah subhanahu wa taala machimo ake onse amene ali ang'onoang'ono adzakhululukidwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati ndituni Allah subhanahu wa ta'ala wakulandirani wakulamulirani mokakamiza kumanga mwezi umene wa Ramadan ndipo ine ndakulamulirani ngati sunna kuima usiku kupemphera swala ya tarawih choncho amene angasali kuja masana kenaka nayimwelira usiku kupemphera swala ya tarawih ali ndi chikhulupiriro mu mtima mwake komanso ali ofunafuna malipiro kwa Allah munthu ameneyo adzakhululukidwa machimo ake onse nakhala wopanda chimo ngati tsiku lomwe anabadwa mwa mayi yake Abul Hasna rahimahullah adati olemekezeka Ali radhiyallahu anhu adamusankha munthu wina kuti azipempheresa anthu swala ya tarawih mwezi wa Ramadan Amash rahimahullah akunona kuti kukafika mwezi olemekezeka wa Ramadan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amawapempheretsa anthu swala ya tarawih iye amawapempheretsa anthu tarawih marakati wokwana 20 ndi malakaso atatu kumapeto kwa swala imene ya tarawih amene amatchedwa kuti swala ya witr Allama Aini rahimahullah akufotokoza kunena kuti olemekezeka masahaba atumiki radhiyallahu anhum adali kupemphera tarawih marakati 20 kuyambira mulamuliro wa Umar kumaso muntawi ya ulamulilo wa Uthman munga kaleso ulamulilo wa Ali radhiyallahu anhum. Mfundo namba 17 chulikisano kuchira nchito zinayi mwezi umene wa Ramadan tuyambilira kuwelenga kalima kabina uti mawa uti la ilaha illallah la ilaha illallah kumaso istighfar kubemba chikululuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumaso kubemba kuti Allah subhanahu wa ta'ala angati lowesi kujanna ndipo nchito yomalizira imene kufunza tichilukise mwezi umene wa Ramadhan ndi kupempha chitetezo kuti Allah subhanahu wa ta'ala atipulumutse ku moto uja wa jahannam. Olemekezeka Salman radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adapeleka ulaliki tsiku losilizira la mwezi wa Shaaban muulalikimo adayankhula mawu awa chulukitsani kuchita ntchito zinayi. Ntchito ziwiri ndi zosangalatsa mbuye wanu Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ntchito ziwiri zomwe zingamusangalatse mbuye wanu Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuchulukitsa kunena mawu oti la ilaha illallah komanso kupempha chikhululuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfundo namba 18 chulukitsani kupanga maduwa mwezi wa Ramadhan ndipo duwa ya munthu omanga Ramadhan imayankhidwa nthawi zonse makamaka duwa imene munthu angapange nthawi yofutulo. Olemekezeka Abu Huraira radhiyallahu anhu adanena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati pali anthu atatu amene maduwa awo samakanidwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Duwa ya munthu oyambilira ndi duwa ya munthu omanga Ramadhan mpaka pamene akufutulo. Komanso munthu wachiwili ndi duwa ya mfumu ya chikumbamo ndipo ina ndi duwa ya munthu okondelezedwa. Allah subhanahu wa ta'ala amaitenga duwa ndi ukafika duwalo pamwamba kumitambo yonse ndipo imatsegulilidwa ziseko zonse zakumwamba ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amanena kuti ndikulumbilira ulemerero wanga ine ndikuthandiza ndiwe akadua yako unga kale baradutsa kanthawi. Olemekezeka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ausimba kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati kanthawi yofutulu dua ya munthu omanga imalandilidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho olemekezeka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ankaso nkhanitsa akazi ake ndi ana ake kanthawi yofutulu ndi kumapanga dua. Mfundo namba 19 mwezi wa Ramadhan umadziwika nsudi ndi mwezi wa Qur'an choncho wina akhoza kuwelenga Qur'an moyiwulikiza ngati angakwanitse kuteni amene adaloweza Qur'an akuyenera kuyiwelenga mowulikiza kwambiri kuposera amene sadayiloweze. Mfundo namba 20 khala nojulikitsa kupereka sadaka mwezi umene wa Ramadhan mtumiki sallallahu alaihi wasallam ankachulukitsa kupeleka sadaka mwezi wa Ramadhan kuposera miyezi ina yonse yapashaka. Olemekezeka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali wopeleka sadaka kwambiri kwa wanthu ndipo ukafika mwezi wa Ramadhan amachulukitsa kupeleka kwambiri ngelo Jibril alaihi salam ankabwera kudzakumana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam kudzamubwelezera kuwelenga buku lolemekezeka la Qur'an. Ngelo Jibril alaihi salam ankakumana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam musiku wa Ramadhan uli wonse ndipo akawelengerana Qur'an wina ndi mzake ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali wofulumira kwambiri kupeleka sadaka kuposera mphepo yabwino imene imawomba. Mphepo imadziwika kuti ilibe malire ndipo imatha kufikira malo aliwonsewo choncho kupeleka sadaka kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumaposera mphepo kamba kuonetsa chikondi ndi chifundo kuzolengedwa.